agambi tebana ganda bivulu byaffe kata tutuukiriza ebyetaagisa ebisaanizo byonna byonna ngateera ebisaanizo byonna tubituukiriza so tewaliwo teeka litugaana kulanga kivulu kyaffe clearance ebeera ya kukkiriza poliisi kujja kuba security okujjako ngaera bakyusizaamu ngaebibadde babikolanga kubanga bwe bakansolinga show zaffe tebatuwa notice eri formal ate nga bandibadde bakiteeka mu buwandiike ne bagamba aine kino kivulu tukigaanye olwakino naye tebaagala kwekomeetinga kubanga ekintu kye bakola kikyamu.